Sijasema umeshajua dalili tu wako nataka nini. Ukinuna minagundua hata tukiwa twa chat tu kwenye phone. Ukikosa ama nikikosa twenda kumaliza na chumbani. Na ndo maana siri zetu si si rahisi kufika kwa majirani. Hawajui ndo maana wana dis eti bele 9 kwako nimependa nini we. Hani watatu watu display tusiwajibu yani hata kidogo. Hani watatu watu display tusiwajibu yani hata kidogo. Daniel love sio kila mtu atapenda mimi ni dumu nawe. Daniel love sio kila mtu atapenda mimi ni dumu nawe. Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu
peke naijua moyo wangu unataka nini. Hayo majumba na magari kwangu si mapenzi. Umenishika wewe wanasubiri kwa hamu kujua mwisho wetu. Me na we love I don't know what you say. Here's my heart just take it boy. Nathamini penzi lako. Nathamini penzi lako.
Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu one only for me. Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu one only for me.
Vingi tulipita mimi nawe wengi walitabiri leo tutaachana. Yao yaligeuka asali paka leo hii bado si tunapendana. Unanipara na mimi nakupara. Unanipenda na mimi nakupenda.
Tupendana baby.
I don't know what you say. Here's my heart just take it.
I don't know so.
Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu
one and only for me. Sababu ni moja.